Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think they're going to do
something. Wow, that's cute.
Dear Brother Meagle, you get to present Brother Brown.
Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and
thank
slowly
you,
bought man. A prize.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, "Inasmuch as you give unto the least of these, you have done it to me."
Amen.
You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there.
Amen.
God's depending on. Thank you very much. Should I open
it? Yeah. Have it your carrier.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. Faith in the dream is not just a message of my father. Isn't that beautiful? I think you live. Dear brother, then, you're a friend. You're hoping you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. My dear Lord Jesus, Christ bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. This is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
Don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't that
beautiful? Oh. Oh. That's really little gold there. We'll go to wonder which family he belongs to. He puts us in every picture. I'm going to show you.
Oh,
children, that's the horn of plenty. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that is what we want, something like that to happen.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take me. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you, Brother Bram. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do till the last minute.
That's what it's better.
And Jesus was.
Before we turned over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Oh,
I adore him. Isn't that how you feel? Isn't
it?
Ngikholwa ukuthi bengingashumayela emahora lamane manje emva kokonke lokho bese ngiqala ukucabanga ukuthi bese ngikhathala akumangalisi nini bantombatana lamancane nikwathi kuhlabela kahle kangaka nini bantombatana lamancane nebafana labancane lalelani ukuthi bothathe wenu labadzala abahlabela kanjani nabo make benu bahlabeleli labahlabela kamnanzi lokho kuhle ngempela Ngubani le ntombatane lencane lebe yihola lelo culo? Awusiyo le ntombatane lencane lengabonana nayo ngesheya laphaya. Impela uneliphimbo lelihle. Nonke nivele nje ngikholwa ukuthi kunjalo. Kuhlabela lokuhle kwendlula konke lengake ngakuva. Kukhona lapho. Nonke niyathiqeqesha ngalo sonke isikhathi na. Yebo ke ngiyanitshela ni Nibusisiwe ngempela ngekuhlabela lokumnandi mpamba. Ngiyakuthanda ukuhlabela lokumnandi. Ngiyakuthanda nje ukuhlabela lokumnandi ngempela. Bengihlala ngisho ukuthi nangifika ezulwini ngifuna kufika lapho bahlabela khona. Futhi ngilalele angisoze ngakuthola kugcwala kwami kwekuhlabelela. Niyathi kuhlabela kuniketa dolocina. Niyakwathi lokho. Anikwathi na emasotsha uma aya empini. Niyathi kuthi endani na adlala umculo nekuhlabela netintfo kuwanika dolocina. Futhi uma siya empini siyahlabela. Futhi kusinika dolocina ukuthi sichubekele embili. Ngiyanibonga nini bafola abancane ngalesipho lesihle. Futhi si Nkosikati Branham, naku Rebecca, na Josepha, na Sarah, nathi sonke sinibonga kakhulu. Kulukhuni kusho ukuthi ningabatshela kanjani labo bafola abancane. Cha, niqokelele open benu. Angifuni kuyithatha. Niyathi ukuthi ngithinzeka kanjani. Angifuni kuyithatha. Kodwa noko ngibuke ekhathi lapha futhi banemali leli shumi lemadola kuleli khadi. Ngacabanga ngingayithatha leyo na ngacabanga ngiyakwenza kanjani na kodwa ngikhumbula indzatshana lengifuna niyathi ngalelinye lilanga bekunemfelokati beka nesicuku sebantwana mhlawumbe yakhe babe walabo bantwana beka sahambile futhi lo wesifazane beka nabo peni lababili kuphela futhi wehla ngesitaladi ngalesinye sikhathi futhi kwakuyimali yekunikelela kweshumi bopeni nje njengoba nonke nibacokelele futhi wayiphosa lapho kuhlala imali yankulunkulu. Jesu bekeme lapho ambukile. Futhi bengingamangala, bengiyokwendani kube bengikaze ngime lapho na. Mhlawumbe bengiyokhuphuka ngematubane bese ngithi cha thathe ungakwenti lokho. Asikahle asiyidzingi kangako. Nguwe lo idzingela bantwana. Niyabona na manje ngangingeke ngimvumele akwende kodwa Jesu wamvumela ukuthi akwende niyabona wamvumela akwende ngani na uyathi ukuthi kubusisiwe kakhulu kupha kunekwemukela bekati ukuthi bekatomentelani niyabona ngako ngiyanibonga bafola abancane ngayo yonke inhliziyo yami ngifuna kunibonga ngamunye wena ngalesi sikhathi lesihle senhlanganyelo umnakethu Leo na Jean loku empelene sekube tinsuku letintsathu tekukhonda kimi ngisho lengaphandle emahlathini lapho ngetama ukuthi ivumela ukuthi ngihamba ngekwami futhi ngicabanga ukuthi bengidingela ungathi ngandlela thite noma lenye ngiyanibuka bese nginiva nikhuluma ngibe nenhlanhla kulenzambama kuvakashela emakhaya enu angaze ngibone ngingene kunoma ngukuphi ngidokubita ngesigodi kuthi ngike ngibone lamanengi kangaka lahlandekile emakhaya lanebunono nebantu nalokukhulu kangaka kuhlonipha Kristu nelivangeli angikaze ngikubone noma kuphi futhi ngempela nicale emgwaqweni lolungile chubekani nje nihambe futhi uNkulunkulu utoba nani futhi kufanele ngibone labanye benu ngibone ngalelelinye lilanga labo dzadze laba bengingabathi ngisho nekubathi ngoba konke lebe ngikhona kukubona kuphela kwakuthi nje akube ngemehlo abo nemphumulo ngaphansi kwalesinye saletigcoko letifihla buso futhi manje ngikholwa ukuthi senginathi kangcono Ngebumnene nemnakethu Leo na Jean laba ngithethe bangihambe hambisa futhi ngivakashela emakhaya enu futhi ngichawulane nebantwana labancane baprofeti nebaprofetikazi bemnyaka lotako uma ukhona umnyaka lotako niyathi Jesu yabathanda abantwana labancane niyathi uyabathanda futhi bekunemfana lomncane ngalesinye sikhathi lebekuthiwa nguMoses Sitokhuluma ngaye esikhashaneni lesincanyana nje futhi beka ngulone moya lomuhle kakhulu niyathi yini leyamenda leyamsita abe ngumfana lo nemoya lomuhle na beka namake lolungile kuthi amkhulise niyabona nguloko ke wamfundzisa ngenkhosi nani nine bafana labancane nemantombatana uneluhlobo lolufanako lwamake kuthi banikhulise banifundzise ngenkhosi banakeni nje niyathi kutsini niyathi kuthi umyalo wokucala ngumuphe bibhelini umyalo wokucala lo nesethembiso nesethembiso na mhlawumbe kulukhunyana kini ukuthi niconze lemiyalo umyalo wokucala ngulona lothi ungabi naye lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kodwa umyalo lomkhulu nemiyalo wekucala nonesethembiso kuwo, niyabona uconziswe kubantwana. Benikwathi lokho na, niyabona kwathi bantwana hloniphani batali benu, lokungatelula tinsuku emhlabeni iNkosi uNkulunkulu wenu lanephedona. Kunaka batali benu futhi nendeleleni kwendako, kunganinika kuphila lokudze emhlabeni iNkosi leninike tona sikhathi lesinengi sekumkhonda. Ngiyethemba namuhla ukuthi ngibuka sichuku sebashumayeli nebahlabeleli nebavangeli belusuku lolutako, nangabe lukhona lusuku emva kwalolwethu. Futhi kunayinye kuphela indlu etulu lapha, nibulala umfo ngemusa. Ngidla ngize ngingasakhoni nekudla, futhi angikaze ngiphathwe kakhulu kanje. Kube bengiyingelosi lecathake ivela ezulwini, bengingeke ngiphathwe kamnanzi kakhulu kwendlula loku. Into kuphela lengingayisho kini ukuthi ngiyabonga. Futhi uma nisendasi ngendlela yaseTucson, ngingahle ngingakhoni kuniphatha kahle kangako, ngoba angathi ukuthi kwentiwa kanjani. Anginayo indlela lengiyo yokukwenda, kodwa ngiyokwenda konke lokusemandleni ami. Nehle nide umnakethu nathathe shanti, ngifuna kubabonga ngempela bona, futhi ngibe nenhlanhla yokubonana neyenu lenhle indvodzakati lencane nendvodzana kulentsambama. Nangekusivumela sisebentise likhaya lakhe lapha livulelwe kukhonda. Dati khona tintfo letinje lebetendeka ngetinsuku telibhayibheli, niyati kuthi livangeli beli. Ngiyati kuthi kuvakala kukuncane kakhulu thine besingacabanga kuthi akunjalo, kodwa lokhu nje kuyafana njengoba uNkulunkulu kuNkulunkulu njengoba nabo bebanjalo ngalolo suku. Kumbulani, uma bekungaba khona leminye iminyaka leminingi bebatobuka emuva lapha bese bathi kube bengiphile etinsukwini etulu lapho ePrescott, kube nje bengiphile kuphela. Niyabona na, manje siphila kulolo suku. Niyabona na, ngakho ke sehlela ekupheleni kwemgwaqo, lapho ke silindzela umhlomelo wethu ngalolo suku lolukhulu. Manje sitovula livi laNkulunkulu bese siyafunda, kodwa ngaphambi nje kwekuthi sikwende ase sikhulume naye umzuzwana nje. Jesu lothandzekako, angikhoni kuvakalisa imizwa yami nekubonga kwami kumnakethu Mesia, umnakethu God, nabo bonke labantu laba labahle nebantwana babo labancane, nekuthi basikhombise umusa kanjani solo sibe lapha. Umusa ungetulu kwanoma yini lebe siyibhekile, futhi siyathi kuthi bebathandzeka futhi banemoya lomnanzi, kodwa besingathi kuthi sitophathwa ngendlela yasebukhosini ngempela kanje. Futhi Nkosi, ngikhulekela ukuthi bukhona bakho butohlala njalo bukule khempu yebantu. Umoya loyingcwele utogcwalisa yonke inhlitiyo lapha, futhi utobapha kuphila lokuphakathi. Futhi kwangathi thine njengoba sithokota namuhla, kwangathi kungaba khona lusuku lolungapheli ukuthi uma siyohlangana ebukhoneni bakhe lelesimkhondako nalesimthandzako, futhi simnike lonke ludumo ngale tintfo lete. Kude kube nguleso sikhathi Nkosi sigcine sethembekile kuye naseveni lakhe egameni la Jesu siyakhuleka, amen. Manje ngibe nani isikhathi lesize kakhulu manje kusene ndoyetama, futhi ngikusheshise kakhulu kulentsambama ukuthi ngikhulume ngendlela lengathi kubafola abancane nalomdzala batawuconza nabo. Ngifuna kufunda umbhalo lapha lotholakala encwadzini yamakho longcwele, futhi ngifuna kufunda evesini lelishumi nesikhombisa lesahluko selishumi samakho longcwele ingcenye. Futhi ekuphumeni kwakhe aye endleleni, kwase kuthi akuye lomunye agijima, futhi aguca phansi wase uyambuta uthi, mfundisi lomuhle, ngingendani kuze ngidle lifa lekuphila lokuphakade na? Futhi Jesu wathi kuye, ungibitelani ngekuthi ngimuhle na? Akekho lomuhle ngaphandle kwamunye, futhi lowo nguNkulunkulu. Uyayati imiyalo kuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakaze manga, ungamemuka umuntu lutho, hlonipha babe wakho namake. Ufuthi waphendvula wathi kuye, mfundisi, konke lokho ngikwentile ngakulalela ngikugcinile njalo kwasebusheni bami. Ngakho ke Jesu ambuka wamthandza lomfo lomncane, futhi wathi kuye, usilalelwe yinto yinye, hamba utsengise ngako konke lonako bese upha labaphuyile khona utawuba nemagugu ezulwini bese uyeda uthathe siphambano sakho bese uyangilandzela kepha wakhubeka ngale nkulumo lena futhi wahamba atsabukile ngoba bekanemcebo lomkhulu. Manje kubantwana nakulabadzala nabo bonke ngifuna kwenta lomlayeto lomncane ube ngesikhathi impela ngangoba ngingakhona futhi ngekushesha ngangoba ngingakhona futhi ngifuna kuthatha kwesihloko lesithi ngilandzele futhi ngifuna kuthatha kwesifundo lesithi buholi landzela nalomunye lotohola buholi nekuthi ngilandzele labasha abantu ngukhumbule lokho sinyathelo sekucala sekuthi setiwe nginoma ngubani wethu umuntu lothite wasihola nine bomake niyasikhumbula tinyathelo tekucala lowo lomncane nentombatana lencane labadenda futhi abasathi khumbuli hlobo kodwa kukhona lo wakuhola esinyathelweni sakho sekucala. Ngikhumbula Billy Paul ngesikhathi enda sinyathelo sakhe sekucala, Josepha nabo bonke labanye ngesikhathi baqala kwenda sinyathelo sabo sekucala. Ngalokhu uvamile ngumake lothola uhola umntwana esinyathelweni sakhe sekucala ngoba yena usekhaya ngesikhathi babe aphumile ayosebenza etama kwenda ukuthi kuphilwe. Kodwa kukuthi benda sinyathelo sabo sekucala futhi ngesikhathi sasebusuku uma bangena babe uhlala njalo asho oh babe wathi Johnny na Mary umfanyana noma intombatane seyiyakwathi kuhamba wothi utobuka futhi sinyathelo sinye nje mhlawumbe make wadzingeka ukuthi ambambe abambe umuno wamake ngoba wawusathithe kuba buthakathaka futhi wawuthi kuphoko ujikela eceleni niyati futhi uthi kuwa kancane ngakho wadzingeka ukuthi ubambelele esandleni samake ukuthi wende sinyathelo sakho sekucala. Manje ukhona umuntu lothite lowakusita ngesikhathi uqala kwenda sinyathelo sakho sekucala nesinyathelo sakho sekugcina loke usende empilweni ukhona umuntu lothite loyobe akuhola niyabona kunjalo ngifuna nikukhumbule lokho sinyathelo sakho sekucala ukhona umuntu lothite lowakuhola nesinyathelo sakho sekugcina ukhona umuntu lothite loyobe akuhola. Sifanele siholwe niyati uNkulunkulu usifanisa netimvu futhi benathi kuthi imvu ayikwathi ukuthi uhola ngekwayo na iyozulazula futhi iduke futhi ayikwathi nje ukuthi uhola futhi ifanele ibe nemuntu loyiholako futhi ngalesinye sikhathi umelusi ufanele ahole timvu. Manje lokho kwakusemva le netinsuku tenkosi Jesu beka ngumelusi lomuhle lobeka hola timvu kodwa namuhla niyabona siphila kulolunye lusuku yonke into seyintshintshile futhi iyaphendukethelwa niyathi ukuthi ngumuphi umuntu lotohola timvu namhla na imbuti futhi niyathi ukuthi leyo mbuti itholela kuphi na ekuhlatshweni ngqo leto timvu letincane atathi ukuthi tiyapi ngako imbuti yenyukela esibayeni enhla ekuhlatshweni nemvu akukho lokunye lekwatiko ngaphandle kwekulandzela umholi ngako itihola tiyongena ngqo ekuhlatshweni bese ke imbuti igcuma yece indlela nemvu ihambe ingene bese iyabulawa niyabona imbuti umholi longakalungi. Kodwa Jesu umelusi lomuhle lobekahola timvu wathi holela ekuphileni futhi wabamba sandla sato niyabona kodwa ukhona lofanele ahole timvu wekucala ngumusa wamake bese kuba livi lababe emva kokuba make asakunika sinyathelo sakho sekucala bese ke ubuka kubabe wakho sonke kwekuhlakanipha ngoba uyinhloko yendlu futhi yena ngalokuvamile hayi ngoba ahlakaniphe kakhudlwana kodwa wentiwe nje umholi wemndeni wakhe ngako silandzela lokho babe wethu lathi akwentiwe uma athi manje ndodzana ngithanda ukuthi wente into letside tside bese siyamlalela ngoba yinhlakanipho kodwa lalelana niyabona ufundze lokunengi futhi sifanele sibute yena kubona ukuthi ufundzene futhi manje ke singazuzwa ngekwakhe loko la kufundzile uyasitshela manje ningahambi nente lokho ngoba ngakwenda lokho babe wami wangitshela ukuthi ngingakwenda kodwa mina ngakwenda futhi kwabangela lokhu ukuthi kwendeke kimi imvo lembi ngako niyabona sito ngako ke yena babe uyasitshela ukuthi sende kanjani nekuthi sikwende kanjani lokulungile manje ke emva kokuthi siholwe ngumake kuze kube sikhathi lesifanele sithole inhlakanipho lencane ukuthi sicondze kubabe bese sithola lomunye umholi futhi loyo nguthishela lokahle thishela wesikolo utama ukukufundisa futhi akunike imfundo kuze ukhone kungena ukhaceke kahle empilweni ngenzawo esigabeni lekungisona sona longakhona kufunda kuso libhayibheli lakho nalapho ungafunda khona emaculo futhi ungafunda ngankulunkulu futhi ufunde wena lucobo niyabona bese ke lenye into mhlawumbe beungaba nebusiness nalomunye umuntu akubhalele incwadi make babe lomunye umuntu akubhalele incwadi beungeke uyifunde nabona na ngako thishela usenawe ke futhi ukuholela ekufundzeni kubhala nekufunda futhi kuyinto lenhle thishela lomuhle kunifundisa kahle kodwa manje emva kokusuka kuloko wena emva kokuba sewusuka kuthishela lomunye thishela emva kwalomunye kusuka kulesincanyana libanga lelincane lekucala uchubeke uze uphume esikolweni lesiphakeme noma uye ekolishi bese kuthi uma usuka ekolishi bese lapho ke thishela sewucedzile ukuhola niyabona na manje make ukufundise kuhamba uyabona babe ukufundise ukuthi ukhaliphe kanjani futhi ube insizwa lenemoya lomuhle nekuthi ufanele utinakekele kanjani futhi utiphathe kahle thishela ukufundise imfundo ukuthi kufundwa futhi kubhalwe kanjani kahle kodwa manje sewuyamshiya babe sewuyamshiya make futhi sewuyamshiya thishela manje kufanele abe khona lokuthathako kusukela lapha kuchubeke manje ngubani lofuneka akuthathe kusukela lapha kuchubeke na kunjalo Jesu angakuthatha kusukela lapha kuchubeke manje leyo yimpendulo lenhle kakhulu lenhle sibili Jesu uyakuthatha kusukela lapha kuchubeke manje niyambona lo mfolo omncane esikhuluma ngaye ubitwa ngembusi lo semncane lo njingile manje lo mfo bekade aconziswe kahle impela manje unina bekamfundise kuhamba futhi niyabona bekase insizwa noko mhlawumbe lesandza kuphuma esikolweni lesiphakeme futhi ayinsizwa ledumile impela futhi ngekuceceshwa kahle mhlawumbe wahamba ngalokufanele kanjalo njalo ukuthi unina bekamfundise kanjani futhi bekayi insizwa lephumelelako futhi ngoba bukani besavele anjingile futhi bekase yinsizwa nje mhlawumbe leneminyaka lelishumi nesiphohlongo budzala asandza kuphuma nje esikolweni lesiphakeme futhi bekanjingile manje niyabona bekanoluhlobo lolukahle lwathishela ukuthi lumfundise kuhamba kahle futhi bekanoluhlobo lolukahle lwathishela uyise kwaze kwathi ngisho naloku bekaseyinsizwa kepha bekanjingile ngemali bekamendele incumbi yemali angahle kube ngempela bekangumbusi ngisho asekulelo banga lebudzala aphumelela impela niyabona na kuthi manje beka na thishela lo bekamfundisile kwamfundisa into lefanele kuthi bekathokwenda kanjani bekanemfundo yakhe kwase kuthi ke lomunye thishela lensizwa lebeyinaye loko kuya ngekuthi ukhuliswe kanjani kodwa lensizwa beyine kufundiswa kwetenkolo ekhaya kubo manje labanye abantwana ngabe benathi ukuthi kunencumbi yabantwana labancane labangenako ukufundiswa ngetenkolo ekhaya na babe wabo namake wabo abakholelwa kuNkulunkulu nababe wabo namake banatha bayabhema bayalwa futhi bagijimela ngaphandle baqoshana ebusuku netindvo futhi ababaphekeli bantwana nemantombatana abo namancane kudla kwakusihla netindvo anijabuli ukuthi ninalolungile impela babe longumKristu namake na manje uma senine bantwana anifuni yini kuba luhlobo lolufanako lwababe namake njengoba angilo babe namake wena na niyabona na manje kodwa konke lokho kuhle manje lensizwa beyikadze ibe nayo futhi beyikadze inekufundiswa ngetenkolo niyabona lokho kwakungetulu khashane kuloko labanye bebanako ngoba abanako kufundiswa kwetenkolo kodwa lensizwa beyinako kufundziswa ngetenkolo ngoba niyabona ngoba yathi beyigcinile imiyalo kusukela itsengumfana manje nonke ninabothishela labahle lababothishela betenkolo futhi ngamunye wenu nani nini emantombatana langemachichana nebafana nonke beninabothishela labakahle babe wenu namake lapha kule camp ninako konke leni konke lokunemandla kwenteka leni kwatiko lokungenteka kwenu kwenda wangempela wesilisa lokahle nowesifazane ingceke kuNkulunkulu ngoba khumbulani nitokufa ngalelinye ilanga noma kube ukuthi nihlwithelwa ezulwini futhi uma nifa ngaphambi kwekufika kwakhe niyohlwithwa kucala benikwathi lokho na benathi yini ukuthi labo labafile uma make nababe afa ngaphambi kwekuthi kufe nini naJesu angefiki esithukulwaneni sethu niyabathi laba babe namake bayovuka kucala bakhatimuliswe embikwenu na niyabona na licilongo laNkulunkulu liyokhala nalabalele kuKristu batovuka kucala bese ke thine lesisaphila sisasele siyohlwithwa kanye nabo siyoguculwa kanjalo sifanele sikhumbule leyo yindvo lenkulu empilweni niyaconza manje na leyo yindvo lenkulu empilweni sifanele sente kuthi silungele kuhlangana naNkulunkulu manje inkolo nje ngeke isebende niyabona lo mbusi lomncane lo yedwa lapha wathi mfundisi lomuhle manje kumbulani ngaphambi kwekuthi ngikusho bekafundziswe ukuthi ahambe kahle bekanemfundo lekahle bekakadze afundziswe ibusiness futhi bekanjingile futhi bekangumbusi futhi bekanenkolo kodwa bekabhekene nalenye inkinga futhi ibhekane nathi sonke kuphila lokuphakathi inkolo ayisiniki kuphila lokuphakathi tenkolo zimbonyo kodwa ayisiniki kuphila lokuphakathi kepha noko yena wafundziswa bothishela laba bendlula bonke lobekakhona noko bekasilelwe ngolokuthide nalensizwa beyikwati ngoba yathi mfundisi lomuhle ngingenza kanjani kuze ngidle lifa lekuphila lokuphakathi na Manje nini niyakholwa ukuthi Jesu unguNkulunkulu anikholwa na ngako beka yathi imicabango yalensizwa ngako wathi gcina imiyalo wabuyela emvango enkolweni yayo kubona ukuthi beyitotsini ngenkolo yayo wathi manje ngalamanye amagama gcina inkolo yakho yathi ngikwendile lokhu kusukela ngisengumfana bafana labancane njengani make wami nababe nemphristi wami Bangifundzisa inkolo kodwa ngiyadi enkolweni yami kuthi solo ngisede kuphila lokuphakathi niyabona na ungaba kahle ungebi ungabhemi ungacambe manga kubabe namake ungakhulumi lawo manga ekuqala ngoba lomunye ukhuluma lawodwa bese kubalula ukukhuluma lamanye niyabona kodwa nifanele ningakwenti lokho ningakhulumi lawo ekuqala benathi yini ukuthi umtimba wenu awendelwanga ukuthi uqambe emanga na niyati banemishini manje usemizweni yenu bangafaka libhandi lelincane ligocwe emkhonweni wakho lapha bese bafaka lelinye enhloko yakho manje ke ungasho lapha ake sithi uthi ngicambe emanga ngaloko kodwa ngingakusho kalula kabi ukuthi bayokholwa ukuthi ngikusho ngeliciniso futhi ungathi bebangathi ngabe kwakunguwe endzaweni letside njengokuthi wahlala kuleyo ncola yemnakethu shanzi nesikhathi umnakethu Branham Ashumayela nelisonto nsambama kulolu suku na futhi uthi cha mnumzane angihlalanga lapho cha mnumzane niyathi ukuthi lo mshini wekuhlola emanga utothini na yebo mnumzane wakwenda Yebo mnumzane wakwenda wena uthi angizange wona utothi yebo wakwenda ngani na ngoba emanga ayinto lembe kakhulu umtimba awendelwanga ukucamba emanga futhi ayinto lembe kabi aze agulise wonke umgudu wemizwa uma ucamba emanga kugulisa kanjalo akunika tilonza emathunjini simila sefungus sitokubulala futhi ke emanga ayinto lembi ngoba niyabona anikafanele ukucamba emanga kweba kwenda noma ngikuphi kwaletinto leti manje ngako lensizwa mhlawumbe beyikade beyingakawacambi emanga ayizange yebe futhi beyinanembeza kuthi beyikudzinga njalo kuphila lokuphakathi ngako yathi ngingenda njani kuze ngibe nako na na Jesu uyakhombisa lapha manje ukuthi inkolo ingeke ikwende ngako wathumela kuyo ngqo wase uthi gcina imiyalo yathi mfundisi ngikwendile lokhu kusukela ngisengumfanyana noma ngisemncane ngesikhathi ngisengumfolo omncanyana ngikwendile lokhu kodwa beyathi ukuthi yayingenako ukuphila lokuphakathi Ngako wathi ke uma utongena ekuphileni kuphila lokuphakathi ufuna kuphelela hamba ke uthengise lokho niyabona manje kulungile kuba nemali niyabona kulungile kuba nemali ucebe futhi ube ngumbusi kulungile lokho kodwa yindlela lo tiphatha ngayo ngemuva kwekuba sewube ngiloko niyabona Wathi hamba uthengise ngalolo lonako bese ukupha labaphuyile labo bantu longena lutho bese uyeda ungilandzele futhi utoba nemagugu ezulwini kodwa lensizwa beyinemali lenenga kakhulu yaze yangabe isati ukuthi itokwentani ngayo manje niyabona beyidume kakhulu leyo nsizwa beyinjalo futhi beyikuhlomele ngempela kuphila indlela uyise nenina nebapriesti nabo bonke lebe bayihlomise ngako kodwa noma kunjalo beyathi ukuthi ishoda ngendlo letside manje sengikhuluma nalabadzala yona beyathi ukuthi ishoda ngendlo letside futhi beyide kuphila lokuphakathi beyikwadi niyabona na inkolo ngeke ikuvete kuphila lokuphakathi timo emadlingozi uva lokutside ungaba nekwesaba futhi uve lokutside niyabona na kukhala lokho kuhle kumemeta lokho kuhle kodwa lokho solo akusiko niyabona ubhekene nakuphila lokuphakathi wena uthi yebo ke bengisolo ngingumbaptist wekugcina nje noma imethodist noma ipresbyterian noma ipentecostal lokho kusasolo kungesiwo lombuto leli jahaleli belinjalo Nayo beyifundisiwe enkolweni yelusuku kodwa beyisolo ingenako ukuphila lokuphakathi ngako beyifuna kwathi ukuthi yente njani beyikade iconziswe ngempumelelo kuloko kodwa ngesikhathi seyibhekana nako yala kuconziselwa ekuphileni lokuphakathi noma kuthi iholwe labanye baholi bayo bebakade banekubambelela kakhulu kuyo yaze yangabe isafuna kukuyekela niyabona na Manje leyo into lefana naloku umnakethu Branham la ishoko kuya ngekujula kakhudlwana kini niyabona imfundo ikahle nifanele niye esikolweni futhi nifunde niyabona lokho kuhle kodwa lokho ngeke kunisinzise kuba nencumbi yemali lokho kuhle ungakhulisa abantwana bakho ubanike impahla letinhle netindlu futhi njengababe namake unisebentele nonke netindlu lokho kuhle kodwa lokho noma kunjalo ngeke kunisindise niyabona na noma beungangena endlini yokucwaningela futhi ufunde ukuthi tihlanganiswa kanjani izinto zawonye noma wehlukanise ema atom kumbe noma bentani futhi bangene ku rocket futhi baye enyangeni kodwa lokho ngeke kunisindise ufanele ubhekane nento yinye kuphila lokuphakathi futhi munye kuphela umuntu longaninika lokho make ngeke aninike kona babe ngeke aninike kona umelusi wenu ngeke aninike kona umholi wenu lapha ngeke aninike kona wonke umuntu lothola ukuphila lokuphakathi ufanele ethe kuJesu Kristu nguye kuphela longaniketa leyo ngcenye dishela wenu anganinika imfundo anganifundzisa nifanele niyifunde make wenu anganifundzisa kuhamba nifanele nifunde kuhamba babe wenu anganifundzisa ukuthi ungaba kanjani ngisoma business noma ini nifanele nikufunde lokho kodwa nguJesu kuphela longaninika ukuphila lokuphakathi niyabona na umpriest wenu umholi wenu noma kanjalo njalo anganifundzisa inkolo yenu Ningawufunda lomlayeto lesitama kuwufundisa kodwa noma kunjalo lokho ngeke kuninike kuphila lokuphakathi nifanele nemukele umuntu Jesu Kristu niyakuconza lokho nonke na kufanele nemukele lo muntu Jesu Kristu ukuthi nibe nekuphila lokuphakathi manje kodwa ngaletinye tikhathi lobunye buholi buthola lokunenga kakhulu kuwunga kithi size singabe sisati ukuthi sitokwenta njani ngaleso sikhathi uma leso sikhathi sesifika manje kuyinto lebulalako ngempela kanjani pho kwalabuholi lobuyisa ekuphileni lokuphakathi ngoba niyabona lokho kuphila lokungeke kwaphela manje imfundo loko kuhle loko kutosisita lapha ibhizinisi loko kuhle imali loko kuhle ube ngumfana lokahle nentombatane loko kuhle kodwa niyabona uma kuphila sekuphelile lapha nguloko kuphela niyaqonza na manje labadzala niyaqonza na niyabona nguloko kuphela kodwa manje ke sifanele semukele Jesu Kristu ngekuphila lokuphakathi Jesu yedwa anganiholela kuloko futhi naloko nje niyabona lensizwa beyizuze ngempumelelo yonke letinto leti esikolweni nangebatali bayo nako konke yalahlekelwa yinto lenkulu kunato tonke lebe ingaba nayo buholi bamoya loyingcwele ngoba Jesu wathi woda ungilandzele Nani manfombatane lo sanza kuphuma nje esikolweni wethweswa tiqu mhlawum lamanye end masinyane nje nani nine bafana labancane buholi lobukhulu kwendlula bonke lobukhona nguJesu Kristu ngoba lobo buholi bekuya ekuphileni lokuphakathi manje lobuholi lobu bubhekana naso sonke sidalwa lesingumuntu banikwa lithuba lekukhetha futhi nguleyo nto yodwa lenkulu lesinayo empilweni kukhetha Ngalelinye lilanga niyati babe namake bakhetha kuba nemfanyana nentombatane njengoba ninjalo nonke manje ke ninelilungelo emva kwesikhashana kukhetha ukuthi niyathanda yini kufunda kutishela noma cha tishela anganifundzisa kodwa nje ungaba ngumfana lomubi lomncane ungeke nje ufunde lencane intombatana lembi lengeke ilalele enhlobo niyabona unekukhetha ukuthi wente lokho kepha ube umncane namake uthi ubatholile bo a ekhadini lakho le report na cha ngisebente kabi niyabona manje ninga make uthi manje nifanele nidadishe futhi nito fanele nikwende lokho ke nichubeke nidadishe njengoba make anitshelile njengoba babe anitshelile niyabona nifanele nidadishe kodwa ninekutikhethela ningakwenda noma ningakwendi ningathi angifuni kukwenda niyabona ninekutikhethela emva kwesikhashana utoba nekutikhethela kuthi nguyiphi intombatane lotoshada nayo kuthi ngumuphi umfana lotoshada naye unekutikhethela noma ngikuphi empilweni bese kuthi ke unekutikhethela futhi kuthi uyafuna yini kuphila emva kwalokuphila lokho noma ube ngilokahle nje umuntu lodumile sihlabani selifilimu noma umdansi noma lenyinto letside futhi bukani lamantombatane lamancane lapha nalelo phimbo lelihle esikhashaneni lesendlulile ihlabela lo mntwana wathingeka ukuthi atejwayete lelo phimbo futhi bekangaba ngumhlabeleli weopera noma umhlabeleli lothide Ngiyaweva lamaphimbo alabafana labancane labafana laba beningafana na Elvis Presley nithengisa ngelilungelo lebutibulo benu niyabona anibufundi lokho niyabona kulithalenta nkulunkulu lani phalona futhi nifanele nikhethe ukuthi ngubani lapho nitosebenzisa khona lelo talenta nentele nkulunkulu noma nitolisebenzisela develi niyabona na umnakethu liyo lapha umnakene niyabona manje bekane lithalenta kuthi ethe futhi ahole bantu manje utokwentani ngalo na ngabe utongena ebusinessini bese utenda yena ngekwakhe abe ngusotigitsi noma ngabe ufanele aphumele lapha futhi ente likhaya lapho bantu lofuna kuhlangana ndzawonye futhi athole nonke nine bantwana labancane na niyabona nifanele nikhethe ukuthi nitokwentani Ngamunye wethu ufanele ende ukuthi ikhethela futhi kubhekene nathi kodwa sonke sibhekene nalento yinye sitokwenda kanjani ngekuphila lokuphakathi na sitophila emva kwaloku noma cha ngakho ke sifanele site kuJesu ukuthi sithole loko lelithuba lekukhetha nguleyo nto yinye uNkulunkulu lasinika yona akaphoceleli kwasanto letsite kithi uvele nje asiyekele sente ukuthi ikhethela kwethu Ngako anidzingeki ukuthi niphocelelwe kodwa nitendela kwenu lucobo kukhetha manje asilandzele lokhu nje labadzala nabo bonke manje imizuzu lembalwa nebantwana bonke kanye kanye asilandzele lensizwa nekukhetha leya kwenda futhi sibone ukuthi kwayihole laphi manje lamantombatana nalawo maphimbo lamahle labafana laba labancane manje mhlawumbe niyenyuka futhi kutoba ngini leniba neliphimbo lekuhlabela manje thathani leyondlo yinye nje ungase he ningahle ngalinye ilanga niyithathe niyamathi lo mfana lobitwa nga-Elvis Presley na niwevile ema-tape ami nivile ukuthi angimehlisi kanjani sithunti lo mfana kodwa lo mfana waba nalo lithuba leninalo nonke niyabona futhi loko laku wathola ukuthi bekakwati kuhlabela futhi bukani ukuthi wendani into lefanako nje nalena lentiwa ngujudas judas iscariot wathengisa ngajesu jesu wapha loyo mfana lelo phimbo lelihle futhi wendani na uyajika ulithengisela devele niyabona utofika ekupheleni kwemgwaco niyabona na wala kuhamba najesu manje lo mfolo omncane lapha lo mbusi lomncane lo sichebe wenda into lefanako asesilandzele sibone ukuthi wendeni akungabateki ngekuba ngulendvotha ledumile lebekangiyo mhlawumbe insizwa lelikhwa linwele letimnyama letikanywe tabhekiswa phansi nganhlanye timphahla letinhle tintombi letincane tacabanga mfana lelo likhwa lensizwa oh betingacabanga mhlawumbe yayitiphakamisela sandla futhi tibuye timficeleliso netinto futhi yacabanga ukuthi yayingumfolo omkhulu umuntu niyabona ngoba beyilikhwa beyiseyinsha yayingabuki endasi lapho ekupheleni kwemgwaco yayibuka lapha nje ngisemusha ngilikhwa nginjingile ngingathenga noma yini lengifuna kuyithenga ngingawathatha lamantombatane futhi mfana onke ayangithanda futhi ayati ukuthi ngiyindvotha lenkulu futhi niyabona yayinako konke lokho yayilandzele imiyalo yeyise nayo yonke into futhi ngikholwa impela ngiyaya esontweni futhi manje beyikwathi kulandzela lokho niyabona idume kakhulu injingile futhi idumile futhi yase njenganamuhla nje njengoba wapha nelithuba lekuba sihlabani sabhayisikopu niyabona noma into lefana naleyo liningi labokhewana namuhla ukhuluma nabo bathi kakhulu ngaleti hlabani leti tabhayisikopu kunaloko lebakwatiko ngajesu niyabona na futhi niyabona nine bantwana nifunza ngajesu bahlala khona phansi futhi bese kuvela umdlalo lotsite wabhayisikopu noma lenye into letsite bayabathi labadlali nabo bonke lapho konke ngalo bakwathi konke lokho kwendlula lokho batshele ngelibhayibheli abathi kwasalutho ngelibhayibheli niyabona kukwenda kukhetha lokungakafanele manje lomunye umhlabeleli uthengisa ngelithalenta labo labaliphiwe nguNkulunkulu bendela ludvumo manje ke siyibona ekupheleni kwekuphila ake silandzele sithi kuchubeka kancane niyathi ukuthi iBhayibheli lithini ngalomfolo omncane na uphumelela kakhulu ngako ngaletinye tikhathi imphumelelo ayisho ukuthi wende kukhetha lokufanele niyathi ukuthi wendani na waphuma futhi bekanato tonke tikhathi letimnandzi futhi wenda emaphathini amakhulu futhi wachitha tincumbi temali nayo yonke into emantombataneni nayo yonke into wase uyashada-ke futhi mhlawumbe wase uba nemndeni futhi wavele wanzisa kakhulu nje waze wadzingeka ukuthi akhe tinyango letinsha netinto futhi wathi niyabona angikamlandzeli ijesu futhi asenibuke ukuthi nginani niyabona na ungahle mhlawumbe ubeve bantu basho loko futhi ngibevile yebo-ke buka ungibusisile loko akusho kona nhlobo niyabona na futhi emva kwesikhashana tinyango tayo tacumba yaze yasho ngisho nekuthi ngani ngisho mphefumulo ake sewuphumule nginemali leningi kakhulu nemphumelelo leningi kakhulu futhi ngiyindvotha lenkulu impela ngikhona kuwo onke lamacembu futhi nginemicebo yemhlaba etandleni tami nginelive leliningi lelikhulu lonke lihlangene netisamba tetimali futhi ngani he lapho wonke umuntu uyangithanda ngekuba ngumuntu lomuhle impela kodwa niyadi libhayibheli lasho ukuthi kulowo busuku uNkulunkulu wathi kuye ngitobita umphefumulo wakho manje-ke kwendekani na manje kwakunesihlupheko umkristu lomdzala lobuyile lobekalala ngaphandle lapho ngasegedeni lakhe futhi kwakuthi nje naba etulu ejerusalema khona laphaya badlela ngetulu etikwendlu netimvuthu tetingwa tiwa kanjena nemacashana enyama kanjalo njalo ushaya esilweni nabawawisa futhi abakubuthi ngoba yonke indvo eJerusalema lidolobha lelidzala kuku ngabe kulungile ukuthi ngisho lihlale lincane lapha na babo FOB niyathi ukuthi kuyini lokho na timbungane esinkweni timbungane enyameni yenkomo timbungane ebhoteleni FOB timbungane kuyo yonke indvo tiphumela esitaladini emiseleni nako konke bese tindizela ngekhathi futhi tithi ma etikwako ngakho labantu laba etulu lapho benyukela etikwe kwesakhiwo bese bayadla bese ke balahla phansi loku bese ke bayakushanyela loko bakususe bese kuthi tinja etitaladini idla timvuthuluka bese uyekela lomkhristu lomdzala lophuyile alale lapho esitaladini bese udla timvuthu nje letiwa epletini layo embedzeni wayo noma etafuleni layo ngakho ke uma angena emva kwesikhashana bekanetilonza futhi bekangena lutho lebekangalubeka kuleto tilonza takhe ligama lakhe bekungulazaro netinja tiyafika bese tikhotha tilonza takhe kuze etame ukuthi athole kuba ngcono yebo ke niyathi emva kwesikhashana lenjinga uma ibona ukuthi beyinemali yekuthenga tonke tinhlobo temithi uma igula beyinato tonke tinhlobo tabodokotela kodwa niyathi ngaletinye tikhathi bodokotela ngeke basisite umuthi ungeke usisite akukho lokungasisita sisemseni wankulunkulu futhi yefika phansi ekupheleni kwemgwaco wayo bodokotela abakhonanga kuyisita nabonesi abakhonanga kuyisita nemuthi awukhonanga kuyisita futhi yafa kwase kuthi-ke ngesikhathi umphefumulo wayo sewushiye umtimba wayo niyabona yashiya yonke imali yayo yonke imfundo yayo yonke indlo lebeyinayo konke kuthandwa kwayo bantu bayinika umngcwabo lomkhulukade mhlawumbe behlisa umjeka wabasehafini nemphathi dolobha wefika futhi bona nemshumayeli weda wase uthi umnakethu manje sewuye enkhathimulweni nako konke kanjalo kodwa lebhayibheli lasho ukuthi yaphakamisa emehlo ayo seyisezihogweni isekuhlushweni futhi yabuka le ngesheya kweludonga lapho futhi yasibona leso sihlupheki lebesikade silele lapho emnyango wayo ngesheya ezulwini futhi yamemeta thumela lazaro endasi lapha nemandla amancane lamalangabi lawa ayahlupha wathi oh cha niyabona sathatha lokungakafanele empilweni niyabona uma seyifika ekupheleni kwemgwaco kuthi siphume ekuphileni beyikadze iholwe yinkolo beyikadze iholwe yimfundo beyikadze iholwe kuwunga kwempumelelo yayo kodwa niyabona beyingenalutho lwekubamba sandla sayo leto tinto tiphelela lapho uyaconza mfolo omncane na nine labadzala niyaconza lengi niyabona beyingenalutho lokungayibamba imali yayo ayikhonanga kuyibamba bangani bayo nabodokotela abakhonanga kuyibamba umuthi awukhonanga kuyibamba umpriest wayo inkolo yayo ayikhonanga kuyibamba ngakho kwakunento yinye kuphela kuyo kuthi iyende beyale kwemukela Jesu kuphila lokuphakathi ngakho yadzingeka kuthi yente njani na sacwila phansi ekufeni esihogweni liphutha leli kufa lokunjepho leyo nsizwa leyabanalo uma yala kuhamba naJesu iholwe nguJesu yala kukwenda bantu labasha labaningi kakhulu benda lelo phutha namuhla bala kuholwa yinkosi Jesu manje siyabona ukuthi kuyindlo lebulala kanjani kwala kuphila lokuphakathi nekuthi uholwe nguJesu buholi ngesikhathi athi woda ungilandzele niyabona ukuthi le ndvodza lencane lelikhwa ithi teni kulenzambama na uma uphuma esikolweni uma usuka kuso udzinga lomunye umholi kodwa loyo akube nguJesu futhi Jesu liBhayibheli niyakukholwa lokho na loku kuphila kwaJesu nemiyalo yakhe kithi esimene sencwadi ngakho sifanele sibuke kuloku kuthi sibone lena yipulani yaloku tokwakhiwa lena yimephu lasitshela kuthi silandzele kukucala kwekuphila lokuphakade manje siyathola kuthi lensizwa beyilahliwe manje asesithathelenye ningathandza ningaba naso sikhathi sekuthatha lomunye umbusi lomncane lonjingile lowenda sinyathelo lesingiso na ningathandza kuva lokho na kulungile sitokwetama manje Manje ake sithathe lomunye umbusi lo semncane lo njingile lo wabhekana nento lefanako. Manje siyabona lapho lo mfana aya khona lo bekaphila impilo lenhle kakhudlwana kodwa wafa futhi walahlwa esihogweni. Futhi manje lapha sitokhuluma ngalenye insizwa leyabhekana nento lefanako beyinjinga insizwa futhi beyingumbusi. Futhi kodwa yemukela buholi baKristu njengoba lomfanyana asitshelile esikhashaneni lesendlulile kuthi sifanele sidedele yena asihole yabe mukela umbhalo waloku utholakala uma nifuna ukubuka emva kuba senchedzile niyabona kumaHebheru sahluko selishumi nakunye nelivesi lemashumi lamabili nakuthathu kuya kule mashumi lamabili nemfica asengiwufunze ngabe kulungile lokho na Nitongibekethelela sikhashanyana nje ningeke na akunikhathati uma ngingakwendi utoni khathata na niyabona na ngako nje sitovele nje sikufunze lokho bese uthi ke ngamuva umnakethu Branham akufunda lokho eBhayibhelini niyabona na uthi lapho ke niyathi kuthi kulapho bekungesiko lokushiwo ngimi kunguloko lakusho manje nine lalelani lapha ngaloko liBhayibheli lelakusho lapha ngalomfolo muhle niyabona manje bukani ngekukholwa Moses nasatelwe wafihlwa batali bakhe tinyanga letintsathu ngoba babona angumthana lomuhle futhi abawesabanga umyalo wenkosi ngekukholwa Moses uma sekakhulile wala kubitwa ngekuthi uyindvodzana yendvodzakati ya Faro lalelani Kunaloko wakhetha kuhlupheka kanye nebantu baNkulunkulu kunekuthi avume tinfokoto tesono kwesikhashana angconotha kwethuka ngenxa yaKristu le emuva ngesikhathi saMoses kwakusenguye Kristu niyabona na nguye yedwa kuphela lo nekuphila lokuphakathi niyabona na angconotha kwethuka kuthi abitwe ngeluhlanya umgicikile ongcwele noma intfo lefana naleyo niyathi niyabona na Athi kwethuka ngenxa yaKristu kuyimfuyo lenkulu kunemcebo waseGibhithe ngoba bekabheke imbuyiselo ye umvuzo manje niyathi ukuthi lokho kusho ukuthini na kusho lokhu ukuthi Moses watalwa angumfana lophuyile aphuye embamba ligama leyise lalingu Amram ligama lenina kwakunguJokebed futhi bebaphuye embamba kodwa bebangemaKristu bebasebenta kamatima bebasebugcilini bebafuneka bende titini teludzaka netindvo bendela inkhosi lenzala niyathi kuthini leyo ndvotsakati yenkhosi yehla ngalelinye lilanga yaya emfuleni lapho make unina waMoses Jokebed bekamthethe wamfaka esikebheni semapulango lesincane ngaphandle emfuleni kanjalo netingwenya letinzala tatitidle nya tonke tinswane letincane futhi bebathibulala batijika emfuleni kodwa wamkhiphela khona lapho futhi niyathi ukuthi wathi xosha kanjani leto tingwenya kuye na wenda lomkhumbi lomncane lomncane wamfaka kuwo wawenda ngesikontiyela niyathi ukuthi lokho kuyini na yitapentine luhlobo lwengwenya yealligator beyikhuphuka ithi umheberu lokhuluphele lomncane ngitomthola imuva akhala kanjalo yaya lapho liphunga lelinjepho niyabona na niyabona lomake waholwa kuthi aluvikele kanjani loluswane lwakhe ngako iyahlehla kulo yayingafuni ukuthi ihlanganisa ngalutho naloko wase ke wehla ngemfula ngaphambidlana natsathe wabo lomncane lothiwa nguMiriam wamlandzela ewuka nemfula abuka ukuthi yini yase ke indlotsakati yaFaro iyaphuma futhi beyitomthola niyathi futhi yamdonsela ngaphandle niyathi konke niyathi make wakho ucabanga ukuthi ungumthana lomuhle kunabo bonke emhlabeni niyabona ufanele akwente lokho kodwa libhayibheli lathi lomfanyana bekamuhle ngempela ngempela angumfanyana lobukekako futhi oh bekahlabalaza nje futhi akahlela ngetithenjana takhe bekafuna make wakhe niyabona futhi ngako niyathi ukuthi kwentekani na wase ke nkulunkulu ufaka endvotsakatini yaFaro indvotsakati yenkosi lonke luthwandwe make bekangabe unalo lomfana lomncane inhlitiyo yayo yavele yamthandza nje yathi lolo luswane lwami kodwa niyathi bengwesifazane lo semncane niyabona Kulato tinsuku bebethela amabhodlela nini etinswane lenakhuliswa ngawo ngako bebadzinga ukuthi bahambe balandze make lobekakade aneluswane futhi abe naloko kuze amunyise ngako Miriam bekakhona lapho ngaleso sikhathi wathi ngitohamba ngikulandzele make lofanele yebo ke hamba umlandze niyathi ukuthi Miriam wahamba walandza bani na make wa Moses licobo kunjalo ya wahamba wamlandza Loko kwakukuhlanganipha kwakungesiko na futhi ngako wahamba walandza make wa Moses licobo wase uthi ngitomthatha ngikukhulisele yena lomfanyana yathi uyathi kuthini ngitokunika emakhulu lamathathu emadola ngeliviki ngekukhulisa loyo mntwana futhi ungahlala esigodlweni niyabona ukuthi uNkulunkulu wentani uma umethemba niyabona uma uqinisekile ngekukholwa lolo swane lwalunga umprofeti Niyabona futhi bekadi ngako baya esigodlweni futhi wamkhulisa Moses nalomake make wakhe lucobo futhi bekathola emakhulu lamathathu emadola ngeliviki kunakekela yonke into cabangani ngaloko nje futhi ke niyathi emva kwesikhashana emva kokuba lokhu kuchubeka esikhashana Moses waqala kuba mdzala ngalokwenele ukuthi akhone kufunda nekubhala wamfundzisa ukuthi afunde nekuthi abhale kanjani wase ke uyamtshela wathi Moses udalwe ungumntana lofanele babe wakho nami sikhulekile uNkulunkulu usembulele ukuthi wena ungumprofeti futhi utoba ngumkhululi webantu etinsukwini lolutako futhi niyathi Nasamkhulu waseke uba yini wathathwa waba ngumthana emndenini wenkosi oh hey akadzinganga nje ku futhi walunguthi abantu bakubo lucobo futhi bebangenathi impahla bebangemaKristu futhi bebakhala nalabo bagcilati labathala bababhacabula ngetiswebu nengathi iphuma intshaza emhlane wabo bomzala bakhe nabo malume babe namake Bonke bababhacabula ngetiswebu ngaphandle lapho kuleyo migodi yeluthaka futhi ngako kodwa Moses kuyinto letsite le phansi enhlitweni yakhe bekati ukuthi bebabantu labathenjiswa nguNkulunkulu bekakwadi manje into lelandzelako lebekati oyenda kwakukuthi abe inkosi Bekatoba inkosi ethi kwayo yonke into indvodza lenjingile hey yonke imali yaseGibhite neGibhite beyilawula umhlaba ngaleso sikhathi kodwa bukani liBhayibheli lathi kwanconotha kwethukwa kuba ngumbhuci weludzaka nje ngaphandle lapho umKristu ngesikhathi bahlekisa ngabo futhi babahleka babakhahlela uma baphindzisela ngekusho noma yini bebababulala niyabona na Kodwa Moses wakhetha kuhamba nalelo cembu esikhundleni sekuthi abitwe ngendvodzana yenkosi. Asenibuke lokho, niyabona, ngoba usibonile isikhathi sekugcina. Niyayibona leyo nsizwa lenjingile na. Kodwa beyimbonile Jesu njengoba simbona embonweni ukuthi isikhathi sekugcina ngiso lesithobadala. Manje futhi wemukela buholi baKristu na Moses wathi kwethukwa kungumcebo nomkhulu niyathi ngalesisikhathi uma nine bafanyana esikolweni bafanyana batokusho emagama lamabi futhi bafune nonke niwasho nine mantombatanyana lamantombatanyana atokusho tindlo letimbi futhi afune nonke kuthi nitisho wena uthi cha ngingumkristu bathi ah wena sisinyana lomkhulu niyathi bahambe ethi kwakho kanjalo niyabona sukuma uthi Ngiyajabula kuba nguloko. Niyabona na? Ngoba niyabona nguloko Moses lakwena. Wathi kwethuka ngenxa yaKristu, kungumcebo lomkhulu kunayo yonke iGibhite. Manje asimlandzele, waholwa nguKristu, futhi sibone ukuthi wendani. Manje niyabona lensizwa beyinjingile insizwa yokuqala kodwa beyingamfuni Kristu beyingafuni kuba ngumlandzeli waJesu futhi ngako sithola ithandwa abantu kakhulu mhlawumbe iba sihlabani sabhayisikopo nayo yonke indvo lenkulu kuto tonke tindvo lebe ingakhona kudenda nako konke lebe ikufuna kodwa uma seyifa yayingenamuntu wekuyihola Ngako imfundo yayo lokho kwakukuhle imali yayo lokho kwakukuhle kodwa uma kufika kufa kwaba ngiloko kuphela ayibange isakusebentisa ayikhonanga ukuthenga indlela yayo lenyukela ezulwini futhi ayikhonanga ngemfundo yayo ayikhonanga kuya ezulwini niyabona na kodwa lensizwa lena manje beyinato tonke letintfo leti beyinemfundo onayo ikhaliphile yaya esikolweni ne unina wayo wayifundzisa futhi beyinemfundo lenhle futhi beyikhaliphe impela kwaze kwathi beyikhona ngisho kufundzisa emagibhithe yafundzisa thishela wayo yayikhaliphe kakhulu bukani kuthi yayikhaliphe kanjani kodwa niyathi kutsini ngethulu kwako konke loko kukhalipha ngethulu kwako konke loko lebeyinako emakhono lebeyinawo yachubeka yathi ngiyokushiya konke kuthi ngilandzele Jesu niyathi kuthi bentani ngayo na bayicosha yaba sigcila seludzaka njengabo bonke labanye kodwa ngalelinye lilanga nase indvodza leseyikhulile yayeluse timvu ngemuva kwelugwadvule kuthi kwendekani na Ukhona longangitshela ukuthi kwendekani na kwakuyini kunjalo kwakunemlilo esihlahleni futhi wakhanga kunanga kwayo yabuya eceleni futhi niyathi kutsini nithithe fundzisa abantwana manje labantwana batho sukuma bangifundzise ngako nalomfana lomncane lapha ushaya khona ngqo ngubani babe wakho na umnumzane Chance ngubabe wakho loyo mfana ofundisiwe akazange na ngamunye walawo mehlo lakhanyako abukeka ngendlela lefanako lomunye kuthi endlule lomunye niyabona ngako manje bukani yakwenda naleso leso sihlahla sayikhanga sivutha futhi yathi ngitophambuka ngibone ukuthi yini uNkulunkulu wase uthi kuMoses khumula ticathulo takho lomhlabathi lome kuwo ungcwele ngikukhethile wena ukuthi wehle ufike ukhulule abantu bami ngikunika emandla ungashaya umhlaba ngetinhlupho ungawaguchula emandi abe ingadi ungaletha emazeze netimphala akukho lutho loluto kulimata ngitokukhetha ngani na ngoba wakhetha Kristu niyabona na nakhetha Kristu futhi ukhetha nini niyabona na manje wathi Wangikhetha futhi nami ngikukhethile wena kuthi uye endasi lapho eGibhithe. Futhi bukani kuthi wendene. Wahola abantu labadigitsi letimbili, kwaphuma bantu labadigitsi letimbili, bantu bakubo, futhi wabaletha evendle sethembiso. Futhi manje walandzela Simlandzela konke adzabula ehlane nani bantwana umvile umnakethu liyo nemnakethu jini nababe wenu namake anitshela ukuthi konke kwentekeni ehlane kuthi wasehlisa kanjani singwa sivela ezulwini futhi wondla abantu labalambile nato tonke letinto leti futhi manje siyathola ukuthi sewulikhehla manje sewuguge ngempela sewuneminyaka lelikhulu nemashumi lamabili budzala Futhi usehlane nebantu abazange bamphathe kahle ngisho niyabona ngalethi yetikhathi bantu labathi ibita ngemaKristu abaniphathi kahle kodwa Jesu sonke isikhathi uniphatha kahle niyabona na ngakho siyathola manje ukuthi bantu bamvukela kodwa wahlala nabo ngqo noma kunjalo futhi beka ngumholi futhi bekadzingeka ukuthi ahlale nabo netingelosi tenkhosi takhuluma kuye beningeke nithandze yini ukuthi lokho kwenteke kini na ngakho ke yendani kukhetha lokufanele futhi nikhethe Jesu futhi utokwenda manje bese ke siyathola kuphela kwemgwaqo waguga kakhulu bekangasakhoni kushumayela neliphimbo lakhe laselehlile ngakho wabusisa Joshua wase wenyukela esicongweni seligcuma kuyofa Niyathi kuthi kwendekani ngesikhathi afa na lapho ini kwendekani na kunjalo impela manje wena uthi kukuphi lokho na manje umzuzu nje lo mfana uqinisile niyabona wavuswa kulabafile manje Miriam yathi bewukwathi lokho niyabona na manje bukani kwamvusa kulabafile ngani na ngoba eminyakeni lengamakhulu lasiphohlongo kamuva nango lapha ngale ePalestine Emenaye umholi wakhe Jesu lathi kwethuka ngenxa yeligama lakhe kungumcebo lomkhulu kunayo yonke imfuyo yaseGibhithe wanconoda umholi wakhe bekeme lapho niyathi bekabidwa eBhayibhelini niyathi kwakunelidwala lelahamba naIsrayeli futhi ngesikhathi Moses asalungela kufa wagibela etikwalelidwala nalelo dwala lalinguJesu niyakhumbula ngesikhathi Jesu akhuluma nakuJohane longcwele sahluko sesithupha na yeboke wathi bobabe bethu badla imana ehlane wathi babe wami wanipha leyo mana wathi ya badla imana kunjalo futhi bona bonke bafile ngoba abakhonanga ukuchubeka nekuchubekela embili niyabona wathi bona bonke bafile kodwa wathi mina ngisingwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini bobabe bethu banatha edwaleni Moses washaya lelidwala wase uthi nemandi aphuma wathi ngingulelo dwala lebeli naye futhi bukani ngesikhathi Moses afa wema ethi kwalelo dwala niyathi kuthi kwendekani na iBhayibheli lasho ukuthi tingelosi tefika damthatha umehluko lo nje kuleyo lenye insizwa leyo nsizwa niyabona ngesikhathi ifa yayingenamuntu lobekato yibamba ngakho yavele yacwila phansi itsabula ebumnyameni yangena esihogweni futhi ilapho manje Lapho kwathi ke uma Moses sekaphuma ekuphileni ngesikhathi sekahamba bekathathe umholi make wakhe wamhola kahle uyise wamfundisa kahle futhi ke nasakhulile ayinsizwa wase uthi ke ngibona kuphila lokuphakathi uma ngitokwehla nalaba labaphuyile bantu labangakanakwa futhi ngihambe nabo ngoba babantu baNkulunkulu Angikadzingeki ngikwende bengingaba inkhosi kodwa angifuni kuba inkhosi ngingaba nayo yonke imali lekhona eGibhithe ngoba ngitoba ngumnikati wayo angiyifuni ngingamane ngihambe naJesu futhi nase ahambileke ekuphileni futhi ke nase acala kuphuma ekuphileni beka lapho umholi wakhe kuthi ambambe ngesandla animfuni lo muholi na sonke asimfuni yini lo muholi kuthi ambambe ngesandla sakhe na iminyaka lengemakhulu kamuva wabona anemholi wakhe lomkhulu bekamolile wenda kukhetha kwebusha bakhe futhi ngakho ke uNkulunkulu bekambambile ngathi kuthini le ndoda lenjingile isesihogweni leyo nsizwa lenye lenjingile leyala niyabona manje khumbulani beyinemfundo beyinenkolo beyiya esontweni beyindoda lelungile Kodwa yamala Jesu niyabona na futhi lensizwa lena beyifundzile futhi beyinenkolo kodwa yayifuna Jesu niyabona Moses bekatoba indvodza lenjinge kakhulu kunalomfo losemusha lebekayoba ngiko ngoba nje bekanemali mhlawumbe emapulazi netinto letinjalo futhi mhlawumbe tepolitiki kanjalo njalo kodwa Moses bekatoba inkhosi ethi kwemhlaba wonke Futhi wakushiya konke lokho. Futhi niyathi kuthini bantwana? Uma ingasekho iGibhithe, nalapho kungasekho umcebo, uyobe solo akhona Moses, ngoba wakhetha into lefanele. Niyabona na, wakhetha into lefanele kuthi imhole. Uma kungasekho tivivane letinkulu, niyafunda ngetivivane eGibhithe na, ngalolunye lwaletinsuku leti, tiyoba luthuli ngaphansi kwebhomu yeatom. Yonke imicebo yemhlaba bantu bayophonsa emoyeni futhi bambongolode futhi bathi ubolise kancane kancane enyameni yabo futhi bambongolode futhi baheule niyabona uyondlula kodwa labo labemukela Jesu ukuthi abahole abanawo kufa banekuphila lokuphakathi naloku bafa ngekwemvelo lapha Jesu yobuye abavuse futhi. Nifanele nende kukhetha. Kukhetha kwenu kutosho ukuthi siphetho saphakadze senu siyoba yini. Kumbulani, Jesu ucela ngamunye wethu ngilandzeleni uma nifuna kuphila. Niyabona? Buholi, ngilandzeleni nitoba nekuphila lokuphakadze. Futhi nginesiqiniseko ngisho nakithi lesibadzala. Sithola lokuthinte kuloku nathi uma nifuna kuphila kuto ufanele nikwemukele uma nifuna inkolo yemukeleni uma nifuna lenifanele nikwende lenikwemukelako nguloko lento ukuthola kodwa kimi nakini nakulabantwana laba labancane khumbulani ninesimemo Jesu wathi ngilandzeleni futhi nibe nekuphila lokuphakathi nguloko lesifuna kukwenda Asifuni na manje bangakhi kini lofuna ngempela kulandzela Jesu futhi wena uthi yebo ke awu uma sengimkhulu ngalokwenele futhi sengimdzala ngalokwenele ukuthi ngiyente ukhetha kwami nekwenta lokho anginandzaba ukuthi nginamalini ngiphuye kangakanani banengakanani bani labangihlekako noma konke lokunye ngifuna kulandzela Jesu ngifuna kwenta ukukhetha kwa Moses Hayi lensizwa lenjingile. Bangakhi lofuna kwenta lokho khona lapha na. Manje nifuna ngempela kukwenta na. Ngifuna nisukume kanye nami. Ngifuna ubeke sandla sakho sangesancele enhlitweni yakho. Bese uphakamisa sandla sakho sangesekudla. Ngifuna uvale emehlo akho manje. Bese ukhothamisa inhloko yakho. Bese nje nisho lamavi emva kwami.
Dear Jesus, I pledge my life.
Jesu lothandzekako. Ngethembisa ngempilo yami kuwe. Ngivile lenshumayelo. Lapho tinsizwa letimbili tenda khona ukukhetha kwado.
I do not want to go the way of the rich young ruler.
Angifuni kuhamba ngendlela yalombusi losemncane lonjingile. Kodwa ngiyafuna kuhamba ngendlela ya Moses. Ngisengumntana nje kwanyalo. Ngihole Jesu lothandzekako. Ngiye ekuphileni lokuphakathe. Amen. Manje khothamisa inhloko yakho. Jesu lothandzekako, ngalelinye lilanga eluhambene lwakho lwebufokade lapha emhlabeni. Baletha kuwe bafola abancane labanjalo njengalaba bengikhuluma nabo kule mini. Nebafundzi bathi inkosi idzinwe kakhulu. Ishumayele manje ekuseni. Ishumayele loku naloku. Futhi idzinwe kakhulu. Ningayihluphi. Kodwa Jesu wena wathi, vumelani bantwana labancane bethe kimi ngoba umbuso welizulu uwalaba njalo. Nkosi uNkulunkulu namuhla yemukela labafana laba labancane nemantombatane lapha. Kule sikolwa lesi sekulunga. Lapha la umnakethu ethe wehluka eluhlangothini lwasehlane lapha kukhipha imindeni lefisa kutehlukanisa netindlo telive kuthi babe tihambi ngawe futhi manje labancanyana babo balapha babuke impilo teyise nenina njengoba sisi tibonela kuwo konke lesikwendawo oNkulunkulu othandzekako mdali wemazulu nemhlaba Konzisa tinyawo tethu Nkosi kuthi asinakwenda lutho embi kwalaba labancanyane lokutobeka sikhubekiso endleleni yabo ngoba kuthiwe bekutoba ngcono kuthi sibe nelitshe lekusila liboshelwe entanyeni yethu futhi siphonswe elwandle kunekukhubekisa lomunye walaba labancanyana wena wathi ingelo sitabo tihlala njalo tibuka buso bababe kwami lo sezulwini ingelosi lenkulu nengelosi legathako ngamunye wale miphefumulo lemincane njengoba bahlethi kulenzambama nemehlo abo lamancane avuleke kakhulu babuka futhi baphendvula imibuto futhi balalele tindzaba teliBhayibheli tebantfana labancane tekuthi letinsizwa letimbili letincane takwenda kanjani kukhetha kwado futhi nguleyo ngayinye tinikela ngetimpilo tatho kuwe
oh
Jehova uNkulunkulu bahole bavikele futhi kwangathi bangathola lo muholi lomkhulu Jesu Kristu lotho bahola lapho babenamake nabo thishela sebacetsile ngabo kwangathi ungabaholela ekuphileni lokuphakathi njengoba wenda kuMoses njengewado lothobile lomncane umkhuleko wemntana uye kuwe ngibanika wena Nkosi njengenceku yakho njengemihlomelo nemachana laligugu emchele wakho basebentise Nkosi kuhlonipha wena emhlabeni egameni la Jesu Kristu amen nani nine labancane bafoni nga manje nidivani kahle ngako manje na niyathi kuthi Jesu utoni hola futhi anicondzise anikukholwa lokho na Na Jesu utonenda nine bafanyana nibe njenga Moses na Miriam nje umprofetikazi ne nemprofet utokwenda abantu labakhulu ngani manje thine bantu labadzala lesimemukelile asimfuni yini kuthi asiholele embili nathi na ngifuna yena kuthi angiholele embili aqondise tinyawo tami abambe sandla sami niyabona na futhi ngisho nalapho sengehlela emfuleni ngifuna kubamba sandla sakhe sonke siyakufuna lokho asikufuni na Jesu lothandzekako sihole nathi babe manje sesilungiselela kwehlukana kulomunye kufanele ngibuyele eTucson kufanele ngilungiselele imihlangano ledako uNkulunkulu nginikela leli qembu lebantu umnakethu Leon nemnakethu Jean nabo bonke labalandzeli lapha etandleni takho Ngoza utobabusisa futhi ubathandze uthethelela bonke bubi babo uphilisa tonke tifo tabo ubagcina njalo eluthandweni nenhlanganyelo futhi ukhuthade labo labato bato ukhathala futhi ngalesinye sikhathi sathane angahle afike futhi ababangele ukuthi baphele emandla kodwa khumbula nawe wendlula entweni lefanako kuqedwa emandla washiywa ngemadoda balomhlaba nebantu futhi ngaletinye tikhathi bangani labathandzeka kwendlula bonke impela ngisho nasekuhlobaneni siyashiywa kodwa ukhona munye lesimkhethile angeke aze asishiye noma asiyekele sihole nkosi ekuphileni lokuphakathi ngikhulekela ukuthi utopha ukuthi singahlangana ndzawonye tikhathi letinengi kakhulu emhlabeni futhi sikhulume ngawe futhi sicoce ngawe bese kuthi ke ngalolo suku lolukhulu lapho umhlaba sewuphelile naso sonke isikhathi sesishabalala esangena ephakathweni kwangathi singahlangana kulowo mbuso lomkhulu njengemindeni lengake phuki kuthi sihlale ndzawonye emva kwaloku inguna phakathe siphe kona nkosi kuze kube kungaleso sikhathi kwangathi singasebenda sisebende ngekuthi khandla ngawo onke emandla ethu ngesikhathi lilanga lisakhanya ngoba sikucela egameni la Jesu amen uNkulunkulu anibusise ngamunye wenu
Sikonziso seseluleko sakhe uyanisekela ngemikono yakhe lephephile uyanimbonya Nkulunkulu abe nani size sibonane futhi size sibonane size sibonane etinyaweni ta Jesu size sibonane size sibonane
Ngiyabonga mnakethu.
Nkulunkulu abe nani size sibonane futhi.
Nkulunkulu anibusise nonke.
God bless you all.